ajja kubimbulira ishiya omwana wange ye musage mama teba kale nyabo akati oliotya nebaleko nyabo
ate ono abeje
uyo
teba sibeti
Ero wakeredde mukadde wange kiri muto nanyini tonkisumuludde mazima ndi munnaku ennyinza omwoyo nga bingi ebintawankanya mutima kakati nvuuse lujuuja omu ni kukyalo lw'ebirowoozo byennina mputta omwoyo ebirooto ebinzijira nabyo bikambwe ng'ate bikwata ku ssebo naloota bankaayanira ng'ate bakaaba ng'ekibaziranya musaayi gwabwe era bino ndoota nnyo nga bakulumba nga baakubuuza omusika kikiitaleetwa ekyekiro kyankanze okukamala twabadde mu ssabo nga tuzina nga twesibye embuga enneneko n'obutiiki n'emizimu negyogera kikye gibanja bakira gyeyombya nnyo ate n'obukambwe yeyo oli mu ttale osaanye oveeyo ate nga bwe ntunuula mu nnabulwa wengwa era ddala ndi mu ttale kati kyenva mbuuza nfuna okuweera lwaki tondaga taatanzaala maama njagala ondaga ekitange kusaba ondaga essebo nga kinnataama olenja ebintu ebinyiga okubyewonyaako banneekwate mukama nyambe buyambi sikyaninyaana beetuuka tiri baddembe bizibu bikusukako n'ofa omwoyo bwendaba babaalina nekensaaba nensigala mu kunyolwa na bulike mba nkutte enfuna endowooza kineetaata yandiriddeko singala bwako sina kyokka neebwe mba nsanze ekizibu mutima gunjuliza yamponya omutego oba wannonda mu ntalo ekyo kintegeeze munnange ndi munnaku wano enkoko ye yakiwuubulu nnawulira yaluyolo wa bena embuzi ze zaaluyina ezaava emaddu ezoziwaana lwakuba tiziba nsaata kati kyemba mbuuza maama onziremu sibuuka mu ssiga lyaninganza omuntu likola kinenfuna mu nze ng'omusaali gundumira n'empeweza ekika
basinga obadde otya baakyokedde okumbonyabonya simanya ogasizeeko gwe gukulinye nandikiwa tandika njaga gwate wano gye waddambisana kiki ekikuutabudde olimba leero ogwa amaiso onooba nameka lwaki weekuula ekitagasa ofunye munaaganyanika sebo nkutidde olimuka wano tebasuula ojula akaki buli kamoolya n'otigimbuka ebyokusoma gwe weesalako n'osalawo obeyenga ku kyalo mubuulire kunywanagyenga mbwe emizimu gindulumira mbadde ebinyumu byobyoteesa byebyo byologojja nabimulejja mulabe bwatunula ejyogesa ndowooza oli kyamalaala osobola
maama ebintu byendiko si byamuzannyo njagala ondaga essebo nfune ku ddembe kinoonya bintu byakulya nkikutegeeza wabula njagala omumanyise oluggya muyinza omwenge gwonnangira tiwangulidde yeego oyagala mpita essebo wano nkujjukizaamu nnagwa ku ssango naye katono neetuginza olw'okuswala muwala gwe nnasobyako yenna muyomba kale ye n'aba muzaala yabaatula nze nkumanya ga ssebo waali akavuyo awo natandikirawo okupalapalanya okumbuuza agange nti tibasuulwa basajja bankuba bukubi okubaabuzaabuza yeerinnya ng'ejjeeko tolimpitanga kireka eyompite yambwanja kuyitaba kubamu amannya g'engero bwe gajja neemumanya nti okwekuuma kuweddewo omuyina kwenjeera kw'abaana be muzaalaane tofuna obuto kitaawo luukubuulako nti birabwa nze kati njagala lyakikanka oyo olwo olugero naakitanga nzaala kumundaga baamu bintu by'okusaaga olina okumundaga olwaleero okufuna eddembe
studio.
Mwana wango njoze nyo, sigwe wali nyanse. Songa wano bingi byansobya, netubimala mutembe. Kunsiteri batukirira, ne Bayibuli ekyogerako. Mbikulayo kana munana, osoma okuva ku lwokuna. Neryate basulwa lyogana, yakugulwa kitanga njala. Yakuwa ekibanja era kuzimbira, mpoza ebyo nabyo ng'obisubwa. Bakuzano biya kweyinza, kuno yakwogerako ebiyitira. Gy'oba tabangulidde ekyalo, ate ne bakabasajja oganza. So atuuse ebingi byalabye, singa yatereza abasobye. Abantu bwe batyoza embeera, wamma kankubuulira ebyangwako. Mwana wange ebigere tunda nnyo, bangi bitusuula mu butyabaga. Kuba olubuto olwampimula nnyo, baluula babaleese kadaali. Ebintu byasabwana ebitwalwa, n'ensoza bange ninkamala. Natandika okunoonya nnyingo, kyokka nabulwa akamusiba. Olw'okuba omukaaka ku kisamulina, eninda ekifaananyi ewozaalwa. Naawe okuzaala n'ontabula nnyo, kuba nze gwe wafaanana saamumanya. Mu butuufu kitaawo simuna, abesengaawo bajjajjaawo ebigere tunda.
Bajjajja kye mbasaba okunnyamba, kyakunnonda mu ttale. Mujjeemu nninnya ku mutwe muntwale eka, kisinga lwe mundoosa kakati ndagewa. Eka ne wanaaba watya mmaze okkuma, naye nga ntudde mu kika. Sikufa okubonaabona nti baalutuusa, leka ngume ebizibu byensi bwe bityo. Bangi abaabonaabona sinze nzeka, ng'ensobi ziva mu mmwe bakadde baffe. Kati kye mba mbasaba okwegendereza, bakitaabwe b'abaana okubamanyanga. Ekinyuma gw'ozadde okumukubanja, nenda bawabeera waawo n'okuswala. Okumugaba gy'otamuzaala nkikuganye, kitaawe kaali mubanja nako muteego. Bataata abeegaana abaana mwembanenya, musaligwe oguleka otya okuba mu nnyanga. Mwe abawala sibasudde kuba kati mpabula, mulina okwekuuma ennyo okuwona obuvuyo. Okutusimbya enjiriri nkivumiridde, kubanga k'oli muzaala ojja kubulaga omuwa. Ate ye oluli kulamu ajja mukubanja, eyo omubiri abalunye gye muyita. Eriggwa alumiriddwa obugambo bwange, leka nsabe ennyini byonna akulungamye. Bigende wala nnyo ebyange gy'ebyo, njagala lwe ndikomawo nga muli mirembe. Mweraba ndikomawo nze, naye mukimanye nti waliyo okuba kyekinga.